Hey, I'm a piano.
Figure some town.
I'm a piano.
Got some money, figure some town.
Nantum salam,
salam.
Wanangu salam,
salam.
Nantum salam, wanangu salam,
salam.
Waite wana wacheze, mirungi pombe tuongeze. Tukishalewa tukobize, maswali mengi usinimize. Waifu waifu katoka na nani uyo?
Waifu
yofu yofu karuka na nani uyo? Nampenda kanto waro Changa nyingi kanavaro Kapu kusi usharo Vira zongari naro Plasa mani na sharo Zila eri mto waro Pesa yangu nanto waro
Maswali mengi usiniulize Waifu waifu katoka na nani uyo Yofu yofu karuka na nani uyo Yeah, ini nyingine tena.